Yeah. It's your boy Prezo.
Here's another one.
Lulu Mafia. Bongo Flavor Diva. Kama Kao. I'll see you. Kama Kao. Let's go.
Ngoja nikupashe shoga, usilale kama mzoga, mpe hata chuma mboga, utakuwa kama umemroga.
Ongeza makekek, ongeza makekekekek, ongeza makekek, ongeza makekekek.
Mwanza na dondosha, maufundi Tanga na Zenji sohaba. Ulivotoka shikopa, takupa kila kitu yani tedata. Visu laini kama maini, mimo nyewe dawa mganga wanini. Visu laini kama maini, mimo nyewe dawa mganga wanini.
Ongeza makekek,
take the banana and take anaconda. Yep. Bedroom bully utaipenda, sio tano, sio sifa. Bedroom bully round tiso na bisha. Now what you laughing at? Yeah, it's so evident, I wanna smash that. I like that, I hope you got a soundtrack. Bust it open for me, trust the bounce back. Ongeza makekeke, nipe nikupe na raha tupate. Yes. Ongeza makekeke, njoo nikupe mambo matamu lunji wange. Ongeza makekeke, yes. Nipe nikupe na raha tupate. Ongeza makekeke, njoo nikupe mambo matamu lunji wange.
Ongeza makekeke, ongeza makekeke.
Umeniweza.
Ongeza makekek, ongeza makekekekek. Ongeza makekek, ongeza makekekekek.
Here's another one.
Ongeza makekek, ongeza makekekekek.
Touch sound.
Ongeza makekek, ongeza makekekekek.